halkudhigyada ayaa qayb ka ahaa nolosheenna muddo dheer ka hor casrigan xayiisiimaha kuwa lagu qori jiray jaakadaha boqorada amaba halkudhigyada lagu qaylin jiray xilliyada mudaaharaadyada isku soo baxyada iyo dagaalada halkudhiggii ugu horreeyey ee ololaha madaxweynenimada maraykanka ayaa soo baxay doorashadii 1844-kii kaasi oo ahaa Tippecanoe and Tyler II waxaana lagu ammaanayay guushii William Henry Harrison ee dagaalkii Tippecanoe iyadoo uu weheliyey musharaxiisii madaxweyne ku-xigeenka John Tyler halkudhigga oo ahaa mid yar oo saameyn iyo xusuusba leh ayaa ka caawiyey in Harrison uu ka guulaysto madaxweynihii kursiga ku fadhiyey ee Martin Van Buren waxaana taasi ay qaabaysay halbeegyada ololaha mustaqbalka tan iyo waqtigaasi ku dhawaad olole kasta oo madaxweyne iyo sidoo kale qaar badan oo ka mid ah xubnaha Kongareska iyo guddoomiyaasha gobollada ayaa samaystay hal ama dhowr halkudhigyo qaarkood waxay ahaayeen kuwo soo jiidasho leh oo isticmaalaya magaca musharaxa sida kii Dwight D. Eisenhower oo ahaa I like Ike amaba All the Way with LBJ oo ku saabsanaa Lyndon Johnson qaar kale ayaa ahaa ballanqaadyo toos ah sida kii Franklin D. Roosevelt oo ahaa waan ku guuleysan doonaa dagaalka iyo nabadda ku soo xigtaba amaba kii George H. W. Bush oo ahaa aqri bushimahayga canshuur cusub ma jiri doonto kuwo kalena waxaa loola dan lahaa musharaxa ama xisbiga ka soo horjeeda sida kii ololaha doorashada ee 1972-kii ee Nixon oo uu ku sheegay in dimuqraadiyiintu ay u taagan yihiin cafis iyo ilmiska ridis qaar ka mid ah halkudhigyada ololaha ee sida weyn u guulaystay sida kii Ronald Reagan ee ahaa waa subax hor leh gudaha Maraykanka ayaa noqday weerar tobaneeyo sano kadib dadku ay si weyn u adeegsadaan qaar kalena saameyn fiican ma aysan yeelan musharaxi xisbiga dimuqraadiga Al Smith ayaa 1928-dii ku guuldareystay inuu ka hor yimaado wixii loogu yeeri jiray sharciyada qalalan ee mamnuucidda isagoo watay halhays aan talo wanaagsan ku iman oo lahaa macno galmo amaba kii Barry Goldwater ee 1964-tii oo ahaa qalbigaaga ayaad ka ogtahay inuu saxan yahay kaasi oo aan keliya ku guuldareysan inuu dhiirigeliyo kalsoonida laakiin ay si degdeg ah isla musharaxa ugu adeegsadeen kooxdii ololaha ee LBJ oo u beddelay waxa aad dhab u ogtahay inuu waalan yahay halkudhigyada ololaha ayaan had iyo jeer ahayn kuwa rasmi ah mararka qaarkood waa hadallo la yiri amaba kuwa ay soo bandhigeen warbaahintu sida uu olole kastaahi u yeelan karo halkudhigyo badan ayaa isla halkudhigyadaasi waxaa dib loogu isticmaali karaa ololayaal badan oraahdii caanka ahayd ee Barack Obama ee Yes We Can amaba ha waan awoodnaa waxaa laga soo amaahday halkudhig ku baxay luqadda Isbaanishka oo ahaa Sisibuede oo ay adeegsadeen guddiga shaqaalaha beeraha ee midoobay halkudhigii Donald Trump ee Make America Great Again ayaa ahaa mid horey loo isticmaalay intii lagu jiray ololihii Reagan iyo Goldwater iyadoo xilligan lagu jiro waqtigii baraha bulshada oo muuqaaladu si degdeg ah ay ku faafaan halkudhigyada ololaha ayaa hadda ah kuwa la abuuri karo oo isla markiiba faafi kara laakiin inkastoo laga yaabo inay yihiin kuwo soo jiidasho iyo madadaalaba leh halkudhigyada ayaa sidoo kale waxaa dacaayad ahaan u adeegsaday maamulada kalitaliska ah amaba waxaa lagu liidaa dadka ama kooxaha nugul iyadoo uu socdo sanadkii doorashada waa mid u taala codbixiyaasha iyo muwaadiniintu inay ka fikiraan fariimaha ka dambeeya halkudhigyada ama erayada xayiisiimaha.